I like in Jacko music.
Hey, yo, Blinka, the bad man shot up. He can't say much about this guy.
The finger could sumai.
La check I'm a beauty.
Akin in number one, the foot in mama.
B-Rocks.
Willis and Jacko.
After 20, give your sena. That transport, the man in Gunatumu. When we was in Guasanga Mesa. Now my bit of one, Kuli Wesa. Nishitari, she give your sena. That transport, the man in Gunatumu. Saying was Anga Mesa, Unani Mami Wangu Komo Mesa, Bimishi Navinguya, Bonyagi Nainguya, Bimapi Navinguya, Uzekwabanga Wami Mesa Keshile, Bimishi Navinguya, Bonyagi Nainguya, Bimapi Navinguya, Uzekwabanga Wami Mesa Keshile,
Bimishi Mwaina Kufisa Nasonika, Utekwisa Unakusaka Kungushi Hani. Ya mikuno ngwali nina mani power. Kulikomo kela chiku ngengu na kwate kawa. Mumongu na kufange ngobo na vipulika. Windu yuma vya pange vima chupu na vitotoka. Vatuna wangu mwona ngatiri ava. Nishina ya minavali mbata ngatiri ava. Uve mwana pewa uashiri. Talomo unangu ingisa wapa uwa makuli. Uchano unangu hake mulamba. Ya mingengu wabo unangu fwayo vina wakamba.
After twari chiki yo sena. La transport manengu na tumu. Kwa miuze ingwa sanga mweza. Na mabitumbwa mikuliweza. Nishitwa lishiki vyo sena. Na transporti manengu natumu. Kwa miuze ingwa sanga mweza. Unoni mami wangu komo weza. Bimishi na vinguya. Konyagi na inguya. Bimapiu na vinguya. Uze kwa bangangu wami mweza keshileko. Bimishi na vinguya. Konyagi na inguya. Bimapiu na vinguya.
Umwana pewe na ngulingi mweka. Ngwa kata la kuwanda minakwiza mwane kweka. Shingelele kumahinji kushicheka. Wame hamo mweza nduma kweka. Semu semu na kungoza kaharoshi. Mba kungusunya kumtondo wa wamboshi. There is no way ungimike kawewe. Kutala hana shimbo la nyiri kanguli hewe. Chuma muka kungunja kuchisanjaku. Vimishibia kulingangana na mtulo mwako. Shirisholo weka nke wapwewa. Mikunguseza njinjangeka wakalwe heho.
After twari shiki vyo sena. That transport manengu natumu. Kwa miuze ingwa sanga mweza. Na mabitu kwa mikuliweza. Nishitwari shiki vyo sena. That transport manengu natumu. Kwa miuze ingwa sanga mweza. Unoni mami wangu komo weza. Bimishi na vinguya. Konyagi na inguya. Bimapiu na vinguya. Uze kwa bangangu wami mweza keshileko. Bimishi na vinguya. Na inguria, bimapiu na vinguria. Uze kwa bangangu wami mweza keshileko.
Kuvichinja kuvikuata te. Mikolo vyavo wose yetu kuvisoka te. Yose na vifu makuno vifenga kuzumai. Akingi ngomba walifuchi mama. Komanda Ingwe. Komanda Jack. Yo promise agacha. Ove apike mbanguji. Akeni siku kasama. Loloji Mutondo, manager Kapalwa Sia. Apache, Apache, let's go.
Mr. Blue Sparks on the beats. I bet you wanna catch a beat for being.